music, baby.
Yo, misi ya toka ushuwani na mpea siri na jua usulize mchawi nani simi tai metulea misha toka muda na wazazi wanatombea na uyu mimi AK mimi RP maniga nguea yeah chap chap we uoni bado na baraka zina shuka tena dabo dabo haso paya haso wovu lengo kuwa gado na mama anasisitiza ima pige kago it's my time yo devela lay low izo sani so kote mini mona game na control yeah that's for show ni chenga pasi go mpaka seme po bebe vacation mood niko zangu ma serengeti vinywaji misosi laini mwendo wa spaghetti hizi mambo ni passion sifosi mambo mimi na ndio maana tofauti kubwa kati yao mimi na mima wezi ni own me owner wazi na wachana wanahitaji msaada we survive bila dona nshamaliza mission na sasa nipo zangu ba town ni wauzanguo kibao na wengi wao hawajui kuvaa yeah
chap chap we uoni bado we uoni bado baba nafungua milango baraka dabo na ujazo chap chap we uoni
Yo, na nilidhani marafiki, kumbe nilijidanganya Wengi wanafiki na nashukuru nimeona Kumbe wazandiki na wafai hawa wana Wana mamluki na ili onyo kama lana Na speed bars mina elevate Na bonga facts mina duplicate And if I die you'll never forget Izo nisha you better celebrate Na hii safari sija itimu Bado najifunzo ala sijali kibish bish Na zipanga stanza kwetu bali lantarudi Safari ndo imeanza daima mkweli itikadi kama askofu bangaza Na ukumtani nilawama machizi wanalalama Kwamba busy vipi mwana squeezy hatukuoni sana Hata kwa show zao hatukuoni hukichana Nacheka sana na wajibu wana mradi Tupo chini ya jua kuna nalo shindikana
yeah. Chap chap we uoni bado We uoni bado Baba nafungua milango Baraka dabo na ujazo Chap chap we uoni We uoni bado Everything that double Blessings follow me Blessings shall always follow me All the days from now